Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Madume go bana ba modimo ka lena la morena Jesu Kriste mo re pulusi o ka gale a buang le rona o ka gale a re siamisetsang gore motlhang a tlang go presenta kereke e ya modimo a e presenta e sna matsutsu ba gongwe tlhakatlhakano re tle go utlwa le fokole la modimo le letswa mo bukenya Luke chapter 13. Re tlo bala from verse 22 re be re o fitlha mo verse 30 ere jaanong a ralala metse le metsana a eta a ruta a etela kwa Jerusalem fo mongwe a moraya a re morena ba batla pholosiwang ga ba banene mme Jesu a ba raya a re lwelang go tsena ka monyako o pitlaganeng gonne ke lo raya ke re ba bantsi ba tla leka go tsena mme ba tla palelwa e tla re mongwa ntlo a sena go nanoga a tswala monyako lo simolole go ema ka fa ntle lo konyakonya lobati lo re morena re bulele a lo arabe a re ga ke lo itse le kwa letswang ko teng fo lo tla simolola go bua lo re re ne re ja ra nwa fa pele ga gago le gone o ne wa ruta mo mebileng ya rona mme o tla re ke lo reile ka re ga ke itse kwa letswang teng tlogang fa go nna lotlhe badiri ba tshiamololo ke lona teng foo go tla nna selelo le phurano ya meno motlhang lo bonang Aborahama le Isaka le Jakobo le baporofeta botlhe mo pusong ya Modimo mme lona lo leleketswe kwa ntle mme ba tla tswa kwa botlhabatsatsi le kwa bophirimatsatsi le kwa bokone le kwa borwa ba nna fa dijo mo pusong ya Modimo mme itseng go na le ba ba morago ba tla nnang ba pele ebile go na le ba pele ba ba tla nnang ba morago rara re a leboga re leboga palo ya lefoko la gago le e leng botshelo ba rona re a leboga le mo nakong ena gore modimo wa rona tshegofatsa botlhe ba ba reditseng lefoko le ka Kriste Jesu mo re pholosi amen mo ke batla re bue ka thaetlele e reng the narrow door are you ready the narrow door are you ready monyako o ko mosesane mme wena a o siametse go ka tsena ka ona ka gore modimo wa rona ke modimo wa ratang batho ba action ga a rate batho ba ba utlwang fela ba 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 nna lefelo le lengwe ba sa tswele pele kwa pele gotlhe go na le the scripture kapa verse e ileng ya thacha moya wa ka mo le verse 25 e reng once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, say, open the door for us, but he will answer, I do not know you or where you come from. Gona le ntho e ke batla re lebelle bana ba modimo gore bophelo bo tletse ka di opportunities but di opportunity ga di lastele ruri bophelo bo tletse ka di opportunity mara di opportunity ga di lastele ruri re itse gore re biditswe gore re tle go pholosiwa mme pholoso e ga e tlo nnela ruri pholoso e tshwanetse e fitlhe kwa bophelong bo bo sa khutleng because pholoso e re isa kwa bophelong bo bo sa khutleng nako e tla e re ka sketleng re bolela ka pholoso nako e tla e re ka sketleng re bolela ka tshokologo because tshokologo e tlabe e re fetiseditse kwa bophelong bo bo sa khutleng re tlabe re le into the future so re tshameka go le gantsi ka di-opportunity tse di bewang fa pele ga rona but ke batla go bolela ke re bana ba modimo monyako modimo a re buletseng ngwana wa go pholoswa wa go mo phelela ga o nnela ruri go na le nako e tlotlang nako eo e seng bonate nako e botlhoko e lentswe la modimo le reng re lwe re lwele go tsena ka kgoro e tshesane kgoro e batla batho ba ba maatla ba batla kgarametsang gore ba tsene ka bokaoka mo go yone ka gore ga o sa kgarametse wa kgarametswa itse gore re mo ntweng bana ba modimo le mmuso wa lefifi ga re sa o fenye wa re fenya yaanong re le bana ba modimo a re lweng ka tse tsotlhe tse re nang le tsone re lwelele go tsena ka mo gare ga monyako ka gore ba bantsi motlhamorena Jesu a tlo boang monyako re tlabe re o itse re sa tsena ka one monyako re tlabe re o bone mara o sa re bulegela ba bantsi re monyako re tlabe o re bulegetse mara re sa tsena ka ona go na le ntho e nngwe e nthacha mmole e re ga tlo boa morena Jesu verse 25 e re once the owner of the house gets up
and closes the door once he gets up. Kama ntswa mang o santsana antse morena Jesu a re file sebaka o lebeletse gore ara kharametsa na gore re tsene ka monyako ho a re dira tsa dile mo matleng a rona gore re fithelle mohau ho ka gore nako ga tlo yemella gore bogela gape o tle go yemella a tswala monyako ene ga tswala monyako ke nako yele ya gore batho re thome re phuphute gone ya no ga re bone monako sebaka kapa botlhokwa ba go phuphutha go ka tsena ka monyako o because rona re bona re ithare re o tla bulegela ruri but monyako o gao ga se monyako fela o na le monga ona o ileng morena Jesu it will never stay open forever ere baba ire ga atla ga tloemela a tlotswala ba bantsi ba tlatswa but ge batla batlo ba batla go tsena it will be too late for them ka gore o tle go notlela monyako o and mo a notlela monyako mo le moteng ke mo tlabeng re lela mote re kokota re batla go tsena but o tlaba a boletse bana ba modimo gore the door is closed the door is no longer open 2 Corinthians chapter 6 verse 2 ere now is the time of God's favor now is the day of salvation ke nako ya pholoso ke nako ya favor ya modimo batla favor e ya modimo o tsene ka yona ga o e bone o seke wa tshamekela kwa ntle ka gore mmone go tlotswalelwa batho ba e leng gore ba ne ba le kwa ntle ande ba bangwe ba ba tlotswalelwang ke batho ba ba ileng ba nna fa dijong le morena Jesu because ga o ka utlwelela verse 26 le verse 27 ba bolela mafoko a mangwe a bontshang gore ba mo itse a re fa o lo tla simolola go bua le re ne re ja ra nwa fa pele ga gago le gona o ne wa ruta mo mebileng ya rona ke batho ba nne ba na le morena Jesu ke batho ba ba ileng ba benefita mo go morena Jesu ke batho ba ileng ba rapellwa ba fola ke batho ba ileng ba bua ka diteme ke batho ba ileng ba kwa gore ba bona mohauo ka botlalo but madi mabe gore ga ba sene nne ba ja ba dirang batswa ka monyako ba ile go nna ko ntle batho ba kgarameletsa go tsena bone ba kgarametsa batho gore batswe na Jesu ga re re kharametse go tsena ka khoroetse tshisane o ne a itse gore ba teng ba ba tlo kharametsang ba kharameletsa ba re kharameletsa kwa ntle ka bakala gore bone ba tswa mo mohaungo so ke semphete ke go fete re fapana mo monyakomo batho ba bang ba tswa mohaungo wa modimo ba bang ba pholoswa today mari ba bang bone ba lapile go pholoswa ba jile ba itumetse mo pele ga dinao tsa modimo ba nwele mo pele ga dinao tsa morena Jesu ba tswala kwa ntle but they don't see nagana gore e tla re motlhang ba tshwerweng ke tlala ge ba tlo boa gape opportunity e tla be e le teng mo no e tla be e sa tlile le teng because monyako o tla be o tswetse gopola gore kitso ya gago ga se yone e go bulelang monyako mohau wa modimo ke ona o go bulelang monyako batho go na le batho ba e leng gore ba tlo latlhegelwa ke mohau o wa modimo wa rona ka baka la lentswe la modimo le re ga se mang le mang wa re morena morena what leng go tsena ka khoro ya legodimo ke fela ba ba dirang thato ya modimo a re tsweneng ka monyako o re nne ka mogare ka fa re skebe ratswa because se se botlhoko ke gore ga re tswa monga monyako o tle go tswala lentswe la modimo mo le re ba bofelo e tle go ba ba the last will be the first and the first will be the last gore ba le ba mathomo bale ke ba ba ileng ba ja ba utlwa go khora ba tswa ka gare ga monyako o ba le ba bofelo ba e leng gore ba ne ba sa re sepe ka modimo ge tsa lefatshe di setsa di balapisitse ba tla tsena ka kgoroye bana ba modimo ga re ka seke ra nnela ruri mo mohaungo wa modimo ro tswa ga re tswa go na le ba ba tlatsang space sa gago Jesu Kriste ene o sa tshepagetse o santsane a butse kgoro ya gore mang le mang a tsene le a bitswa batho ba gaetso a re tseneng ka kgoroye e tshesane e sa bulegelang ruri ntho e botlhoko ke gore go botlhoko gore o lose kgoro ya legodimo o na le kitso ya gore o ya kae ka re lentswe la modimo le re ga se ne a tswala monyako o botlhoko bo a simolola e re teng foo go nna le sello le phurano ya meno motlhale le bonang Aborahama le Isaka le Jakobo le baprofeta botlhe mo pusong ya modimo mme lona lo leleketswe kwa ntle re tla makatswa ke gore ka nako ya teng ga e tla bana ba modimo batho ba neng re nagana gore ke bone the our guardian angels, ka re go na le puo ya gore batho ke the guardian angels matsatsi a ga ba tlhokafetse. Ga e le gore ba shwele ba le mo mogaung wa Modimo, o tla ba bona ba tsene ka mogare ka mole monyako wena o tswetswe. Bebele e re rolla, re ilo lesiwa ke gore bo Abrahama ba tla be ba bonala gore the same bo Abrahama ba ba Iseraele ba neng ba ba obamela, ba ba neng ba ba phagamisitse yaka borra bona, ba tla ba ba tsene ka mogare ga kgoroe, mara bona ba tlabe ba tswile ba ntshitswe ke tsadi ba ntshitseng. So a re nne ka mogare ga pholoso, re itse gore monyako o ka tswalega anytime, o ka tswalega today, o ka tswalega ka mmamoso, o ka tswalega mo nakong e tlang, but surely monyako o tlile go tswalega. Modimo wa rona ga re bolelele re o tla tswalega leng, because re tla remela nako ya bofelo bjaka batho ba rata nako ya bofelo. Every time ga go dirwa selo re emela nako ya bofelo. So but re tshela mo malatsing a bofelo, re tshela mo motsotsong wa bofelo, a re tseneng ka kgoro e pitlaganeng e ka gore monyako ga o ile nnela ruri, a re tseneng because we must be prepared for eternity, gore re sekebe ra tlalata, ga re tlalata re kokota ra fitlhele le gore monyako ga o sa re dumela. Rona bana ba Modimo re utlwile monate wa pholoso ya Modimo, ene lentswe la Modimo le re motho ga a ka utlwa pholo monate wa pholoso ya Modimo a ba a boela morago gore a bue gape a pholoswe, e nna bothata bo bogologologologologolo. So rona ba re itseng kgang ya pholoso, ba re itseng morena Jesu, ba re itseng pholo, ba re itseng metlholo ya gae, go tlabe go le botlhoko go fetisisa batho ba ba neng ba sa mo itse. Ke a kopa bana ba Modimo ka lebitso la Jesu Kereste gore a re emeng re nne ka mogare ga mogauo wa Modimo, ka gore ba bantsi ba tlile go surprise-iwa. Re tlabe re tlwaetse rona re itse gore dilo di ne di diragala ga re bitsa leina la morena Jesu, re tla le bitsa but monyako o ka se bulege. Gone yanong o santsane o na le lesego la gore o bitsa lebitso la morena Jesu motho o a fola, o bitsa lebitso la morena Jesu monyako o a bulega, o bitsa lebitso la morena Jesu matimone a thothomela. But the time shall come, e tla reng ga o bitsa lebitso la morena Jesu wa re sempulele a re ga ke itse le kwa o tswang ko teng, because goba motho ga a tswa ka monyako wa timella o ya kwa sa bona leng ko teng, o ya kwa se ka se fitlheleng ko teng. So Modimo morena Jesu ga o tswala monyako o ka tswalega, o santsana o ile letse diileng, o santsana o le ko o leng ko teng, o tla boa o leka go mofa history ya gago gore ne re kgarameletsa matimone ntle a re ga ke lo itse, o leka go mmolelela gore o ne o rera ka leina la gagwe a re ga ke lo itse. Ke a lekoka kopa bana ba Modimo ka lebitso la morena Jesu gore monyako wa pholoso o bulegile ka tseno. Ga e ba ne o setse o tswile boela mo monyakong ole, ga e le gore ne o setse o tsene ka mogare, dula ka mogare ka mo mogaung ona wa Modimo, because o ka tswalega any time. Ke a kopa ka lebitso la morena Jesu ka baka la gore ke a bona bjaka Mopedi a bolela mo difileng tsa Sione, a re lefeleleng mo ke tsamayang go latlhega ba bangata, empa nna yang tsamaisang ke Jesu ke monga tsela. Rona re bolaiwa ke go tswa ka monyako onke beng re ema re emela gore ga o tswalegebe re le ka mogare ka mo makgarebe a lesome ale a ileng a kgaogana, a mang bana ba Modimo a matlhano aya kwa nna le ko teng ga sena monyako o tswalega. Sa ntlha fela ba ile ba gopola monyako o ba tswileng ka ona, ba boela kwa go ona ka re wa bona mokeresete ga pholositswe, ga itse tsela wa itse ga a tshamekele kgakala. Bjaka sekgowa se re apole ga e wele kgakala le setlhare sa yone, le ngwana Modimo ga a tshamekele kgakala le mogauo wa Modimo. Mara ga o tlo boa wa fitlhela o tswalegile, se se o ba se se botlhoko, because wa itse gore ga o tswalegile go raya gore ga o sa tla le bona le godimo, go raya gore ga go sa tla nna o mongwe wa tlo go rerelang gape ka Jesu gore Jesu wa pholosa. A re bueng bana ba Modimo, re buele bo mogaungwana wa Modimo, re seke ra tlwaelana le morena Jesu, re seke ra tlwaela gore monyako o tla nna o bulegile. Re itse gore matsatsi ga a tshwane, yaka lentswe la Modimo le re today is the day of salvation, a re eme re eme mo pholosong ena ya rona, because o ka tswalega monyako ya re o itse pholoso ya seke ya go berekela. But ga o ka itse bana ba Modimo wa dula o tla leboga Modimo gara ditshiu tsa mefuta. Re a leboga Modimo wa rona ka Kereste Jesu mo re pholosi. re leboga lefoko la gago leo le boletseng le rona gore pholoso e sa le teng, pholoso e sa re dumelela go tshabela mogaung wa gago go sa re dumelela. Re tshware ntate re nne ka mogare ka fa re sekebe ra suta, re a bona matsatsi ke a bosula bate boloka ba botlhe bao re ileng ra dumela go amogela morena Jesu a ka morena le mopholosi. Re tswalele ka mogare ka fa re sekebe ra bona monyako wa go tswa, bao ba leng ka ko ntle Modimo ba soka ba go amogela re rapela gore ba siane le ka mogare ga mogauo ba bone polokesego ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Bishop Lucky Mulantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.